Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza shuti mwese muduteze amatwi. Niyedirwe mubasuza mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Ikiganiro cyanone kiribanda ku mikino. Harabura amasaha make gusa kugira ngo rwambikane hagati y'amakipe 8 agiye guhurira muri kamarampaka y'irushanwa rya Basketball Africa League muri BK Arena i Kigali mu Rwanda. Ayo makipe ni Stade Malien yo muri Mali, AS Douan yo muri Senegal, Abidjan Basketball Club Fighters yo muri Côte d'Ivoire, Al Ahli yo mu gihugu cya Misri, Petro de Luanda yo muri Angola, Ferroviario de Beira yo muri Mozambique, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na Reg Basketball Club yo mu Rwanda. Ikiganiro muri sanga cyano ne kiribanda kuri rushanwa na kamaro rifitiye umukino wa basketball ku mugabane wa Afrika. Iyi mikino ya kamarampaka ya Basketball Africa League izatangirira ku cyiciro cya 1/4 kirangiza iteganyijwe ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ku wa gatandatu guhera saa 10 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ikipe ya Stade Malien yo muri Mali izahura na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Hanyuma guhera saa 1 n'igice hazakurikiraho umukino uzahuza Reg Basketball yo mu Rwanda na Al Ahli yo mu gihugu cya Misiri. Uyu mukino kandi muzawukurikira uko wakabaye hano ku Ijwi rya Amerika. Ku cyumweru nabwo hazaba imikino ibiri ya 1/4 kirangiza. AS Douan yo muri Senegal izahura na Ferroviario de Beira yo muri Mozambique guhera saa 10, naho Petro de Luanda yo muri Angola ikazahura na Abidjan Basketball Club Fighters yo mu gihugu cya Côte d'Ivoire guhera saa 1 n'igice. Mukubagezaho iki kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda. Jean-Claude wiriwe neza.
Mwiriwe neza Edi, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza cyane. I Kigali ndibaza ko mwiteguye itangira ry'iri rushanwa.
Navuga ko biraye kwibaba ubu ibikenewe byose kugira ngo dukurikire uyu mukino. Imikino ya bal twiteguye kubishyira mu myanya yabyo, hanyuma kandi tubabwira kuko ari ubivuze kuko amaze kwikomozaho ko nta yindi ntumwa ku munsi w'ejo guhera isaha 1 n'igice z'ijoro ku 104 n'ibice bitatu bari mu Rwanda no ku mirongo inyuranye mu bari hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Uwo mukino bazawukurikira mu Kirundi n'Ikinyarwanda guhera isaha 1 rero n'igice hagati ya National Al Ahli yo mu Misiri ndetse na Reg Basketball Club yo mu Rwanda.
Urakoze Jean-Claude Munyandinda kuri telefoni, kandi dufite amahirwe yo kuba turi kumwe na Richard Nyirishema. Uyu ni Vice President w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa Basketball mu Rwanda. Bwana Nyirishema, ikaze mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane Richard, ndabizi ko ufite akanya gato cyane waduhaye. Mbere na mbere umuntu natangira nkubaza nishira hamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda mwatubwira iki kubijyanye n'imyiteguro y'irushanwa rya BAL ni kunshuro ya gatatu urwana rugiye kwakira iyi mikino yanyu
ku ruhande rwa federation turishimye cyane kuba tugiye gutegura gufatanya na BAL na FIBA mu gutegura irushanwa kuba tuzotinga mu Rwanda ari iby'agaciro cyane tukaba rero dusa nkaho turi ku munsi wa nyuma aho bigaragara ko ibyo nkaho biri ku murongo dutegereje yuko umunsi w'ejo imikino itangira kugira ngo abone yuko n'amatike yamaze kurangira ubona ko abanyarwanda bose bategeranyije amatsiko no gushaka kurebera imikino iba rizabera mu Rwanda ku icumi bwa gatatu.
Hanyuma Richard, ikipe ya REG ihagarariye u Rwanda ni ku nshuro ya kabiri igiye gukina iyi mikino ya kamarampaka ya playoffs. Ku nshuro ya mbere yaviriyemo muri kimwe cya kane, kuri iyi nshuro mwabwira iki abanyarwanda ku bijyanye n'amahirwe ikipe ihagarariye igihugu ifite?
Amahirwe byose tugiye mu mikino tumenya ko mu Burundi ko ujyanye no kwitegura nyuma y'uko babatwaye muri konferensi ya Sahara REG yashoboye gukomeza kwitoza ishyirwaho n'imbaraga zihagije yaba ari ku rwego rwa kinini bashaka ubushobozi bwose bisumbuye
Richard sinzi niba ari ahantu uhagaze cyangwa niba ukoresha headphones ariko hari ukuntu tutarimo kumva neza. Gerageza we ndawuhindura icyerekezo gatoya twumve niba twakumva neza. Ndumva kumva.
Namwe ndavuga ko ibisabwa byose ko REG kwa neza bisa nkaho umurongo ko kugeza umwanya uhari wo kwisegura nibyo basaba byose n'igihugu mu kubafasha mu bushobozi kwitegura neza byari biri ku murongo icyo gisigaye cyari cyo ariko nabo uko bigaragara ejo hari neza abayuzuye kugira ngo turebe yuko dushobora kubona intsinzi muri iyi mace itangana na Herali ariko hari ikintu nayo yashobora kuba
Richard, hari ukuntu tutakumva neza, sinzi niba uri mu cyumba ahantu ariko ushoboye ngo gusohoka gato ya nk'umunota umwe wenda tukaba twakumva neza hanyuma tukanakurekura ugakomeza imirimo yawe. Uranyumva Richard? Uranyumva? Richard, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze ku murongo wa telefoni ariko muri make ibyo yari arimo kuvuga yavugaga ko iby'ingenzi byose ikipe ya REGIO mu Rwanda yaba ikeneye yamaze kubihabwa kugira ngo ibe ya kwitwara neza muri iyi mikino ya nyuma ya kamarampaka. Jean-Claude Munyandinda, kuri ibyo Richard yaravuze ibyo ari byo byose, nawe ufite amakuru ukura mu makipe atandukanye, nawe gerageza uduhe ishusho yuko ubona ibintu imyiteguro y'iyi mikino ya nyuma aho ngaho i Kigali mu Rwanda.
Urakoze cyane Eddie, nibyo koko amakipe umunani agiye kwishakamo ikipe igiye gutwara igikombe cya gatatu cya Basketball Africa League yose yamaze kugera mu birindiro byayo niko umuntu yabyita. Imyitozo irakorwa umunsi ku wundi, ni ukuvuga ngo igitegerejwe nyine ni uko rwambikana guhera ku munsi w'ejo. Aha rero umuntu yavuga ati nta kipe ya kane ihari, ariko hari n'amagambo akunze gukoreshwa bavuga bati iyo abantu baburana ari benshi hari utaha yerekanye ko ukuri kwe ariko kwemewe. Ni ukuvuga ngo rero igikombe kizatwarwa n'ikipe imwe muri aya makipe umunani. Amakipe umunani yabikoreye ni ukuvuga ko hari amajonjora yabereye muri konferanse, hari konferanse ya Sahara, hari konferanse ya Nile mu kwezi kwa gatatu ndetse n'ukwa kane n'intangiriro z'uku kwa gatanu, hakaba n'andi majonjora twakwita nk'akayunguruzo yabaye na mbere yuko nyine amakipe cumi n'abiri agabanywa mu matsinda abiri. Rero twavuga ko uru rugendo rw'amakipe umunani kugira ngo abe yagera kuri faze finali igiye kubera mu Rwanda ku nshuro ya gatatu twavuga ko ari urugendo rutoroshye, ariko rutakoroha rwagira n'ubundi nurubanza urubanza kandi umucamanza nta uri ni kibuga nokuvuga ngo nubwo tuvuga ngo ni birori by'umukino wa basketball byongeye kuba mu Rwanda ibyo uko bimeze kose ejo guhera saa 12 ubwo nokuvuga ngo kuva saa 10 nibwo umukino wa mbere uzatangira saa 12 ikipe ya mbere izaba igiye gutega indege igenda nokuvuga ngo nyine ni kwa kundi babaga bati bamwe zibarya abandi bambuka nokuvuga ngo rero ikipe imwe igomba gutaha saa 12 hanyuma saa 4 z'ijoro nabwo tukamenya niba Reg Basketball Club yo mu Rwanda ari itashye cyangwa se niba Al Ahly National mu Misiri na itashye nokuvuga ngo nyine bari byishimo festival y'imikino ariko ku rundi ruhande n'abarira bakarira kubera ko nyine ushanwa niko riba rimeze igikombe kiba gitegereje umuntu umwe ariho twavuga tuti mukanya wabaza guti Rishari Nyirishema Reg yitwaye ite yiteguye ite nibyo koko birumvikana ko hashyizwemo imbaraga nyinshi cyane cyane ko iyo bigeze kuri uru rwego rwa fase ya nyuma ngira ngo ni ikipe ibihagarara igihugu cyose imbaraga zose zishoboka zishyirwamo atari ukuvuga gusa ngo biraherera ku buyobozi bw'ikipe ya Reg gusa n'abandi bafite aho bahuriye n'imikino bayigira iruhande bakayigira inama abafite ubushobozi nubwo bagaterekamo bavuga bati ikipe izaduhesha ishema nibura iboneke murane ya mbere ubwo rero ni Reg twari twibanzeho ariko aya makipe uko ari umunani nk'uko ari wayakomojeho Edi Rwema nayo yose ariteguye ku buryo avuga ati twigaragaze hari amakipe ashobora kuba atwenda igikombe n'urundi rwego ariko akavuga ati nibura tugire intego yo kuboneka muri Caredas kiza cyayo rero Edi nuko nyine icyo cyumweru cyose cy'ibirori icyo cyumweru cyose cy'ibyishimo icyo cyumweru cyose cya festival y'imikino ukimara muri iki gihugu cy'u Rwanda naho utsinzwe muri kimwe cya kane we ategisho ye yisubira mu gihugu cye ariho navuga na makipe yose ariteguye ariko ibigaragara nuko nyine bitazoroha kuko amakipe yose arakomeye.
Turaza kugaruka ku buryo amakipe yiteguye ariko nanone reka tubanze twumvishe abakunzi b'ijwi rya Amerika inkuru waduteguriye ukatwohereza cyane cyane irimo uko abantu batandukanye babona iyi mikino ya nyuma.
Aya makipe yakereye imihigo ni Stade Malien yo muri Mali, AS Douane yo muri Senegal, Abidjan Basketball Club Fighters yo muri Cote d'Ivoire, Al Ahly yo mu Misiri, Petro de Rwanda yo muri Angola, Ferroviario da Beira yo muri Mozambique, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na Reg Basketball Club yo mu Rwanda. Ibimenyetso byatangiye kwigaragaza mu mujyi wa Kigali ko mu nzu y'imikino ya Beka Arena bizaba ari umuriro. Amwe mu makipe yo hanze y'u Rwanda nka Petro de Rwanda arimo kwishakira abafana ndetse hari na bamwe mu rubyiruko iyi kipe yamaze guhikira cyo kuzaza kwiyogeza. Ikipe ihagarariye u Rwanda muri rushanwa rya bar ariyo Reg Basketball Club ivuga ko ifite intego yo kugera kure hashoboka ikigorora n'abafana bayo kuko umwaka ushize yabatengushye igatsindirwa muri kimwe cya kane kirangiza. Maxime Mwiseneza ni umutoza wungirije muri ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda.
Intego dufite ni ugutsinda uko ubizi ntabwo wavuga ngo uragera ku gikombe utarazina n'umukino wa mbere wa kimwe cya kane. Ingufu zose tuzishyize kuri uyu mukino wa kimwe cya kane. Navuga ko umwaka ushize ntabwo byaduhiriye dukina n'ikipe ya FAP tumenyereye gukina n'aba barabu nibyo biri kuduha ingufu zo kuza gutsinda iyi match kuko abarabu bakina umukino w'ubwenge bwinshi ariko ntabwo bashyiramo ingufu nyinshi. N'abantu tumaze kumenyera gukina iyi ni bale ya kabiri twijeje abanyarwanda ko tugomba kugera tugatsinda n'umukino tugakomeza imbere noneho tukabahesha ishema.
Mu kwitegura iyi mikino ya kamarampaka Reg Basketball Club yatsinze ikipe ya APR Basketball Club mu mikino itatu yo kwipima. Nubwo abakinnyi n'abatoza ba Reg Basketball Club bavuga ko bagomba kwitwara neza bagahesha ishema abanyarwanda hari bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball basanga ikipe nta kizere itanga. Twumve uyu munyakigali Egide Niringimana.
Amahirwe twavuga ko asa nkaho ngiye uko mbibona navuga ko bisa nkaho ntayo kubera ko ese ubundi tubanze turebe icyatumye itagera muri ya ane ya mbere cyarakemutse icyo ni kimwe. Ikindi ese noneho dukurikije uburyo yitwaye muri aya marushanwa yo gushaka kalifikasiyo yo kugira ngo bazagaragare muri iyi bare yo mu Rwanda ese bitwaye bate? Ibyo rero ni kimwe mu guhita bikugaragariza uburyo izitwara no muri iri rushanwa.
Ni ku nshuro ya gatatu u Rwanda rugiye kwakira imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Basketball Africa League. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa Basketball mu Rwanda Desire Mugwiza asobanura ko ibingibi byabaye umusemburo wo guteza imbere ibikorwa remezo by'uyu mukino dore ko hubatswe ibibuga byinshi kandi bigezweho.
Hari ibibuga byinshi bari kubaka kandi byubatswe mu buryo bugezweho cyane cyane uburyo bufasha abakinnyi kutavunika. Navuga icyoruzo cya Kepa, ikibuga cya Sekol hariya cy'Abashinwa muri Free Trade Zone, hari ikibuga cya Risedo Kigali, hari ikibuga cya Kimironko cyubatswe ku bufatanye ku nkunga ya Basketball Africa League, Imbuto Foundation, Minisiteri ya Siporo ndetse na Federasiyo kizatahwa ku wa gatandatu. Ibyo ni ibibuga byagiye byubakwa kandi mu buryo bugezweho.
Desire Mugwiza araboneraho guhamagarira abakunzi ba basketball mu Rwanda kuzaza ari benshi gushyigikira ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda.
Reg ntabwo ihagarariye urwego, ahubwo ihagarariye igihugu. Ni ukuvuga ngo ni twese Abanyarwanda turifuza ko bazaza kuyishyigikira ku wa gatandatu kugira ngo nabo bayihe bayitere ingabo mu bitugu, kandi turizere neza yuko dufatanyije twese uyu mukino tuzawutsinda. Dufashije abari mu kibuga, natwe tukabatiza imbaraga bakabona ko tubashyigikiye, twakwizera ko tuzawutsinda. Ni uguhamagara rero Abanyarwanda bose, abakunzi ba basketball, abakunzi ba sport, kuza muri BK Arena kugira ngo dushyigikire ikipe yacu nk'Abanyarwanda.
Iyi mikino ya kamarampaka ya Basketball Africa League izatangirira ku cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ku wa gatandatu guhera isaha kumi z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ikipe ya Stade Malien yo muri Mali izahura na Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo. Hanyuma guhera isaha moya n'igice hakazakurikiraho umukino uzahuza Reg Basketball Club yo mu Rwanda na Al Ahly yo mu Misiri. Uyu mukino kandi muzawukurikira uko wakabaye kuri radio yanyu Mudatenguha, Ijwi rya Amerika. Ku cyumweru nabwo hazaba imikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza. AS Douane muri Senegal izahura na Ferroviario da Beira muri Mozambique guhera isaha kumi, naho Petro de Rwanda yo muri Angola ikazahura na Abidjan Basketball Club Fighters yo muri Cote d'Ivoire mu mukino uzatangira isaha moya n'igice. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Iyo ni inkuru Claude Munyandinda yaduteguriye ahanini ivuga kuri irushanwa rya Basketball Africa League rizatangira ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Rwanda. Nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko aya makipe umunani azakina iyi mikino yagiye ava mu mikino y'amajonjora yabaye muri za conference muri conference yabereye mu cyangwa se imikino yabereye muri conference ya Sahara yakiniwe mu gihugu cya Senegal. Ikipe ya Stade Malien yo mu gihugu cya Mali niyo yegukanye intsinzi, niyo yabaye ya mbere muri iryo tsinda, ikurikirwa na Association Sportive de Douane yo mu gihugu cya Senegal. Rwanda Energy Group ariyo Reg iza ku mwanya wa gatatu, hanyuma Abidjan Basketball Club yo muri Cote d'Ivoire iza ku mwanya wa kane, naho mu itsinda rya Nil ryakiniye imikino yayo i Cairo mu gihugu cya Misiri, Club Atletico Petrol de Luanda niyo yabaye ya mbere, ikurikirwa na Al Ahly Sporting Club yo muri Misiri. Club Ferroviario da Beira yo muri Mozambique iza ku mwanya wa gatatu, hanyuma Cape Town Tigers yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo niyo yaje ku mwanya wa kane. Jean Claude Munyandinda, muri aya makipe uko ari umunani, harimo amakipe agarutse ku nshuro ya gatatu, andi agiye kugaruka ku nshuro ya kabiri, hari n'amakipe aje mu Rwanda ku nshuro ya mbere, wabitunyuriramo?
Nibyo hari amakipe twavuga ko amaze kumenyera gukinira ku bibuga by'i Kigali, cyane cyane ku kibuga cya Beka Arena i Remera. Rero ni amakipe agiye anyuranye, muri yo twavuga ikipe ya Petro de Rwanda iyo muri Angola, ni ikipe yaserutse bwa mbere muri 2021, ubwo hari muri edition ya mbere cyangwa se isho ya mbere Basketball Africa League yakinirwaga. Ikipe rero yari ihari, indi kipe itari nshyitsi niko umuntu yabyita, ni ikipe ya Ferroviario da Beira, yindiye niyo muri Mozambique na umwaka ushize nabwo yari ihari. Indi kipe twavuga ni ikipe ya Rege nyine Basketball Club yo mu Rwanda, uziko nabwo ubushize yari yaserutse, ariko iza gukurirwamo muri kimwe cya kane kirangiza, ukuyemo n'ikipe yo muri Cameroon yitwaga FAP cyangwa se
Forces Armee Police,
ni ikipe y'ingabo ikaba na polisi bivanze. Indi kipe twavuga ko atari ishyitsi ni ikipe ya AS1, iyo kipe yo muri Senegal, nayo ku nshuro ya mbere yari yaserutse, ariko iza kuviramo mu makipe 12. Muribuka ko hari amakipe 12 ariyo yahuriye mu Rwanda, icyari cyabiteye nta kindi ni uko hari icyorezo cya COVID-19, aribwo amakipe 12 yose yahurijwe hamwe aza muri faze ya nyuma. Ikipe ya Rwanda yari ihari, ubwo rero ni ukuvuga ko nayo ije ku nshuro ya kabiri. indi kipe twavuga iserutse kunshuro ya kabiri iyo nta yindi ni kipe ya ABC ni kipe ya Cape Town Tigers iyo ingiye no muri Afrika epfo nayo umwaka ushize nabwo yari yaserutse ayo ni makipe twavuga agiye guseruka inshuro zirenze imwe ariko nyine by'akarusho ikipe ya Petro de Rwanda yo murangora yo inshuro eshatu zose no kuba ko ntigize isiba na rimwe kuko ubwa mbere yari ihari icyo gihe yanatsindiwe ku mukino yatsindiwe ku mukino w'umwanya wa gatatu yawegukanye kuko kuri finale hari hakinje gihe za Marico mu Misiri yatwaye igikombe cy'inzira yose Monastirio muri Tunisia hanyuma Petro de Rwanda yegukana mu mwanya wa gatatu itsinze Patriote yo mu Rwanda amanota 97-68 ubwo hari ku shuro ya mbere ku shuro ya kabiri rero nabwo yaraserutse iserutseho yanitwaye neza ateye indi ntambwe nubwo nyine itakinye umukino itatwaye igikombe ariko Petro de Rwanda nayo yakinye finale itsindirwa ku mukino wa nyuma n'ikipe y'igihangange ya Monastirio muri Tunisia idahari ubu ngubu rero twavuga ko ije noneho ije kureba niba yatwara iki gikombe cyane cyane ko nyine ubwa mbere yafashe umwanya wa gatatu bukurikiye itwara uwa kabiri ahangaha umuntu akibaza ati ikipe ya Petro de Rwanda ntifite gahunda yo kuba yakwegukana igikombe byose ni ugutegereza tukareba.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda gusa twisegure ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ko twari twifuje kuba turi kumwe n'abasesenguzi b'iyi mikino ariko ku munota wa nyuma benshi ntibabonetse ndetse na Vice Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa Basketball mu Rwanda Richard Nyirishema nawe mwumvise ko yagize ikibazo cya telefone ariko turagerageza tuganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hanyuma natwe tubagezeho amakuru y'ingenzi dushaka kuba dufite kubijyanye n'iri rushanwa uko ikiganiro kigenda gikomeza. Kuri telefone turi kumwe na Jean Long Wirweneza.
Wirweneza Eddie.
Yego, uri hehe?
Ubu ngumerere mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi.
Ni ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Okay, murakoze ko mumpaye ijambo muri iki kiganiro muri isanga. Ariko ntago aho ndi nshobora kumva kuri FM.
Ntago twumva kuri FM.
Yego.
Ubwo icyo
neza.
Komeza.
Jean-Claude Munyandinda ashobora kuba ari we mwafatanyije iki kiganiro kugira ngo nawe wenda nibuga umuntu ukajya ukunda kutugezaho imikino ya bare nibura naba hari icyo ashobora kuba yawenda yadusobanuriraho.
Yego, turi kumwe Jean-Claude Munyandinda kuri telefoni Kigali kandi no ku munsi w'ejo tuzafatanya kubagezaho uko uwo mukino uzahuza Regional Ahli uzaba umeze.
Okay, wenda nanjye mu minsi yashize cyangwa se indi mikino ya bare ubwo nari mu Kigali najyaga nkunda kwikurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika ariko wenda njyewe ndi nk'akabazo imikino ya bare wenda na ko basketball ya bare kuko ndagukinwa n'ikipe Rwanda ndetse birashoboka yuko hari indi kipe nibura ya kompeta nibura igashobora kuba yakina iyo mikino.
Uravuga ikipe yo mu Rwanda cyangwa
ikipe yo mu Rwanda ya kompeta nibura ikaba ishobora kuba nayo yagera mu mikino ya nyuma ya bare wenda bitewe n'uko akenshi twumva ko rega ariyo ikipe yitabiriye mikino.
Ku nshuro ya mbere ikipe ya mbere yo mu Rwanda yitabiriye irushanwa yari ikipe ya Patriote.
Ikindi namubaza numvise ngo hari abakinnyi bakinnye muri NBA nabo bazaza gukurikirana iyo mikino ya bare ese yaba bifite iki wenda nk'umukino wa basketball mu Rwanda nihora wenda ushobora nko kuba ushobora kuba wagira iterambere rihambaye bitandukanye n'ibyariho muri iki gihe.
Urakoze cyane Jean Long kuri icyo kibazo cyawe. Jean-Claude Munyandinda ndaza kumusaba agira icyo asubiza cyane cyane kubijyanye n'andi makipe yo mu Rwanda ashobora kuzahatanira kujya muri iri rushanwa. Kuri icyo kibazo warubaje cy'abantu bategerejwe Kigali barimo n'abahoze bakina muri NBA kugeza ubu ngubu ntabwo turabona neza urutonde rwabo ariko amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye nuko hari ibihangange birangiye byatumiwe muri rushanwa birimo umukinnyi w'amafilme witwa Forest Whitaker, hari Joachim Noah uyu nguyu yakinnye muri NBA, ndetse ni n'umufatanyabikorwa wa Ball, uwo ngo ndibaza ko azaba ari i Kigali. Hari Ian Mahinmi, uyu nawe ni umufaransa wakinnye muri NBA, yakinnye amakipe nka San Antonio Spurs, akinira amakipe nka Washington Wizards, uwo nawe ndibaza ko azaba ari i Kigali. Ndetse hari na bamwe mu bakinnyi bandi numva bashobora kuzaboneka barimo wahoze akina NBA nawe ungu ni Byron Davis, n'abandi Jean-Claude Munyandinda, abantu bafite hari n'abatekereza ko umukinnyi w'igihangange Dwayne Wade ufite umuhungu we ukinira ikipe ya Cape Town Tigers ayiwe Zaire Wade ko nawe ashobora kuzaba mu bakinnyi b'ibyamamare bakinnye muri NBA bashobora kuzaza i Kigali mu Rwanda.
Nibyo byaje bivugwa ko Dan Wade nawe ashobora kuzateruka, cyane cyane ko azaba afite nyine niyo mpamvu yo kuza gushyigikira umuhungu we. Umuhungu we byagaragaye ko ari n'umwe mu bameneri beza ikipe ya Cape Town Tigers igenderaho. Aha rero ntibyatungurana nawe hasesekaye, cyane cyane ko nyine zimwe mu ntego za Bar ari ugushyuriza hamwe abafatanyabikorwa bose bafite ijambo rikomeye muri basketball, baba bakanyujijeho, baba abavuga rikijyana, baba abashoramari bakomeye, kugira ngo nyine iri rushanwa rizamurirwe agaciro nk'uko biri mu ntego za Basketball Africa League.
Urakoze cyane. Hanyuma yanibazaga niba hari amahirwe ko andi makipe yo mu Rwanda ashobora kuzajya muri irushanwa, cyane cyane avuga ko Reg isangaho ariyo imaze kwiharira irushanwa. Kuba Reg yitabiriye imikino ubwo byaba byarayongereye intera y'imikinire yayo ku buryo ariyo ubona ko yiganje cyane mu mukino w'umupira w'amaguru wa basketball mu Rwanda.
Wabikomojeho Edir Rwema ubwo wavugaga ko iyi ni edition ya gatatu cyangwa se ni kunshuro ya gatatu irushanwa twakwita ko ari rishya rya Basketball Africa League iribaye. Izi nshuro eshatu zose twibutse abantu ko finali cyangwa imikino ya nyuma yose yagiye ibera hano mu Rwanda. Aha rero twavuga ko nk'uko wabikomojeho ikipe ya Patriot Basketball Club niyo yaje ku isonga, kandi kugira ngo ikipe ikine kino cyiciro ntabwo ari impano, ntabwo ari ibintu bafata gutya gusa ngo bayihereze, ntabwo ari kago ahubwo iba yabikoreye gutwara igikombe cya shampiyona mu byo bita playoff yo mu gihugu. Nibyo biguhesha ishema n'ibyo cyangwa se n'iyo guhesha tike yo kuzaseruka muri Basketball Africa League. Ku ikubitiro rero ikipe ya Patriot niyo yabaye ya mbere icyo gihe mu mwaka wa 2020 ikibona tike yo kuzajya muri Bar. Uziko yaciye n'ahantu henshi n'amajonjora, nubwo nyine twari twemerewe kwakira faze finale ariko byabaye ngombwa ko ijya mu majonjora. Yagiye inabikorera ahantu yagiye inyura hose iza kwisanga amakipe 12 ya nyuma, noneho biba amahire ko na finale ibereye mu gihugu. Iza no kwitwara neza umuntu ntiyareka no kubivuga kubera yuko ikipe ya Patriot Basketball Club yabaye ya kane muri edition ya mbere ya 2021. Ibi ya kane itsinzwe ku mwanya wa gatatu n'uwa kane n'ikipe Petro de Rwanda yo muri Angola. Ni nayo mpamvu yugane nabo mu bakinnyi b'ikipe barakubwira ati twebwe twatanze intanga muganzanyo, twabaye muri bane ba mbere kandi noneho amakipe 12 yahuriye hamwe. Ikipe ya Rege kubera ko uzagira utya wumva abafana ku mpande zombi kuko baranahari benshi, bakubwira bati twebwe twaguhaye intanga muganzanyo, ntabwo tuzi neza ko ubaye wa kane wabigeraho, ariko uramutse unabigezeho ubwo waba nyine intego twaguhaye ubigezeho, ubwo twatangira tugashaka indi ntego yo kuboneka muri atatu cyangwa muri abiri cyangwa se tugatwara n'igikombe. Ariyo mpamvu nyine abakinnyi bo mu ikipe ya Patriot Basketball Club rimwe na rimwe baserezanya na bagenzi babo cyangwa se n'abafana ku mpande zombi bababwira bati twebwe urukiramende twasimbutse ntimurarusimbuka, nubwo nyine amaze guseruka kabiri. Ibyo nyine ni bya bine amagambo yo guterana ubyarashyaga ubusa hagati y'amakipe, ariko nyine ubwo ni ukugaruka ku gisobanuro cy'uko ikipe ibaye ya mbere muri shampiyona imaze gusinda playoff muri shampiyona mu gihugu ariyo nyine ihabwa aya mahirwe. Aha rero twavuga ko nko mu Rwanda aho bigeze ubu ngubu kubera ko niyo nyota yo kujya yo guseruka muri Bar nayo nyine yiyongereye, usanga na competition cyangwa se guhatana kw'amakipe twakwita ko arane akomeye mu Rwanda nabwo nayo yiyongereye. Amakipe ane rero akomeye mu Rwanda twavuga ko nyine ni Reg Basketball Club, hakaba ikipe ya Apple Basketball Club, hakaba ikipe ya Patriot Basketball Club, hakaba n'ikipe rero izamutse vuba twakwita ko ari nk'ikipe nshyashya, ni ikipe ya Kigali Titans, nayo ni ikipe ikomeye yatangiye no gutitiza bamwe mu bakunda umupira wa basketball mu Rwanda, ivuga ko nayo ari umukandida ku gikombe muri playoff. Aha rero twavuga ko irushanwa rya bar ni kimwe mu byo yazanye, byatangiye bavuga bati wenda irushanwa ntituzaho ryerekeza, ariko bamaze kubona ingufu ziri muri bal baravuze bati natwe ubutatuzaseruke. Ibi gutangaza rero nk'ikipe ya Patriot yongeye ikaba iya mbere igaseruka muri bal mwaka utaha cyangwa se APR, bivuze ngo ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bisaba guharanirwa.
Nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko Ijwi rya Amerika ari umufatanyabikorwa na Basketball Africa League muri irushanwa rya bal ku nshuro ya gatatu. Kuri telefoni turi kumwe na Nshushu, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Izina ryawe ni Nshushu cyangwa se ni izina ry'iritira?
Iritira, banyita Jacques Kabarisa.
Jacques Kabarisa, uri he?
Ndi Muhanga, Gitarama.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nifite ikibazo. Ese bare bishingiye ku gihugu, kuki bare si mu mwatubeka inshuro ebyije mu Rwanda?
Inshuro iri ni ya gatatu.
Bihagendera kuki kugira ngo igihugu cyakire bare? Ikindi, ese harimo ibihembo? Ibyo bihembo hahembwa amakipe meza ate kugira ngo mutubwire ibihembo birimo? Ese intego ya bare ni
urakoze cyane Jean Claude Munyandinda. Ukurikije amakuru ugenda ukusanya hirya no hino, ibyo bibazo by'uyu mukunzi w'Ijwi rya Amerika wabisubiza?
Urakoze cyane Edi. Duherere kuri iki cyo kuvuga ngo bahera kuki kugira ngo faze ya nyuma cyangwa se ikicyo cya nyuma cy'irushanwa nk'iringiri rya bare ribere mu gihugu runaka. Aha ngaha ni nk'amarushanwa yandi yose akomeye, hari icyo bita bidding cyangwa se gusaba kwakira irushanwa nk'iryo ngiryo. Ku ikubitiro rero bijyanye n'inyungu z'ubukerarugendo cyangwa se inyungu zo kumenyekanisha igihugu, twavuga ko abayobozi ku rwego rwa siporo mu Rwanda ndetse n'abayobozi ku rwego rundi rujyanye na politiki cyangwa se mu birebana n'imiyoborere, ngira ngo babibonye kare ubwo Arena Kigali Arena cyangwa se BK Arena ubu nibwo ko basigaye bayita, ubwo yuzuraga mu myaka nk'itatu ishize, bo barabuze bati se twabyaza umusaruro gute? Ni igikorwa remezo kigaragara kiri mu bifatika ku rwego rwa Afurika. Ese mu rwego rwo kwibyaza umusaruro twakora gute kugira ngo amarushanwa akomeye muri basketball ndetse na za volleyball rimwe na rimwe abe yabera hano mu Rwanda? Ibyo rero harimo ubushake nyine bw'abayobozi, hari ku rwego rwa politiki cyangwa ku rwego rwa siporo. Babuze bati niba iryo rushanwa ritangiye twebwe why not, cyangwa se kuki twebwe twatinya kuba twaba aba mbere mu gutera intambwe dusaba kuritegura? Ubwo n'ubushake bwo kuritegura bo rero icyo babonye twakwita nk'umwitangirizwa nuko bo barabuze bati reka dusabe tunaritegure, ariko ntitunaritegure umwaka umwe, turitegure imyaka itatu ikurikiranye. Ubwo ni nka kwa kuntu umuntu avuga ati rero reka ngutange umushi wenda abandi bazajye kubona akamaro kabyo wenda hashize igihe runaka, none ubwo wenda ntarutse gatoya mu kiganiro n'itangazamakuru kirangiye mu kanya ubwo nyine bavugaga ku mitegurire ya bar, aho n'umuyobozi wa bar ari we Amaduga Lofari yavugaga ati biranashoboka ko n'imyaka izakurikiraho ya vuba irushanwa rya bar finale yazabera mu Rwanda, kubera yuko aho bigeze tubona byarageze neza, kandi noneho n'ibiganiro biriho birakorwa ku mpande zombi, ni ukuvuga ku ruhande rw'abategura nka bar cyangwa se NBA Africa ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo na Minisitiri Aurore Mimoza Munyangaje nawe yabikomoje avuga ati twebwe rwose ntabwo byatugwa nabi, ati kandi n'ibyo biganiro by'uko twakomeza birahari, nubwo nyine yavuze ko atahita avuga ko umwanzuro ufatirwa muri icyo kiganiro n'itangazamakuru. Ariko ibyo mu magambo make ni uko nyine hari ubushake n'inyungu zo kumenyekanisha igihugu, cyane cyane ko n'u Rwanda ruvuga ruti twebwe mu ntego dufite ni ukugira ngo u Rwanda ruhinduke wenda nk'igicumbi cy'imikino, ariko hibandwa kumenyekanisha igihugu binyuze no mu bukerarugendo. Niyo mpamvu uzasanga bavuga bati irushanwa ni Visit Rwanda, aho rero n'ubushake bwa politike, aho rero nkaba nakubwira nti ni ukubisaba, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ninde ushaka gutegura irushanwa ngo turimuhe, ahubwo baba babisabye ba nyiri igihugu, kandi akenshi babikora bafite n'izindi nyungu zirenze izo mu kibuga, ahubwo n'inyungu zo kumenyekanisha igihugu cyabo.
Ikindi Jean Claude muri imikino cyane cyane yo matsinda za conference yabereye mu gihugu cya Senegal ndetse ni Cairo muri Misiri wabonaga ubwitabire ari buke cyane ariko nkuko twari tumaze kubibwirwa mu kanya na Richard Nyirishema Vice President wa Ferwaba mu Rwanda yavuze ko amatike y'umukino y'imikino ya mbere yose yamaze kugurishwa
nibyo byaje bigaragara ko abakunzi ba basketball mu Rwanda bamaze kugira imyumvire hejuru yo gukurikirana imikino rimwe na rimwe na makipe yahagarariye u Rwanda mu irushanwa nk'irigiri rikomeye ugasanga wenda niyabatengushye cyangwa se akinanirwa kubera intege zifite aho zigarukira ugasanga wenda nk'umwaka ushize Reg Bakebo Club ikuwemo bitunguranye ariko ubundi ikipe igize icya wenda igakora ibitangaza igakuramo nk'ikipe imwe ikisanga muri ane ya nyuma aho ngira ngo hari n'igihe cyazagera ugasanga noneho n'imyanya ya myanya twavuga ngo ni 10,000 kuko Beka Arena yakira 10,000 bicaye neza ugasanga wenda niyo myanya ibaye mikeya nkuko wari uvuze rero iyo ni turufu ishobora gutuma n'ubutaha mu gusaba kwakira imikino nk'iyingiyi nabyo bishobora koroha gusa ubushize twigeze kubikomozaho tuganira turavuga tuti ni byiza koko ushobora kubona gutegura ibirori byawe neza cyangwa se imikino neza ariko nanone nkabona ko nanone kuvuga ngo imyaka yose yabera mu Rwanda finali yabera mu Rwanda mbona waza muri ako kantu wenda ko kwikanyiza ariko iyo umuntu abone inyungu y'ibintu kurusha abandi ntabwo yabizira gusa njye uko mbitekereza ntabwo rwose aho ibyemezo bifatirwa rwose y'ibyemezo ntabwo mba nanahari ariko mbona iyo nticyashoboka cyane agaragara neza nuko wenda u Rwanda rwasaba wenda gutegura nka conference wenda nk'ubutaha niba ino forma cyangwa se mu buryo bw'imitegurire bukomeje gutya wenda bakavuga ati conference imwe igiye kubera mu Rwanda icyo gihe navuga ko no ku ruhande rumwe no ku bakunzi b'imikino cyane cyane basketball hari n'icyo bakunguka kurusha ino fase ya nyuma cyane cyane ko bavuga ati ikipe igiye kuduhagararira nibura irakina imikino itanu siri inyuma tuyogeza wenda kuri fase finali izagende yirwarize ariko icyo kintu cyo ibigaragara bimenyetso bigenda biduha nuko u Rwanda n'ubundi no muri fase zizakurikiraho uzaba rufite ijambo runaka
urakoze cyane Jean Claude Munyandinda kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Norbel wiriwe neza uri hehe
undi majyaruguru w'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ndari na mbere mbashimite uburyo mwamwasuzaniye batumirwa bakatuganiriza kuri siporo
murakoze
ariko turacyafite imbogamizi cyane muri ino mikino ese harakora iki kugira ngo urwo rwego rwa basketball mu Rwanda ruzamuke ese ni gute wenda bagera wenda mu byaro ahantu hatandukanye bakazamura urwo rwego n'ababakinnyi noneho bakaboneka
urakoze cyane Norbert ibyo bibazo wibaza twari badufite amahirwe yo tuza gukomezanya na Vice President w'ishyirahamwe ryo mukino wa basketball Richard Nyirishema yo dukomezanya mu kiganiro yari kugerageza gusubiza ibyo bibazo ariko Jean Claude Munyandinda mu ntego za ball bayitangiza ni uguteza imbere uyu mukino wa basketball ku mugabane wa Afrika Norbert aribaza ese ni gute iyo mikino yava mu mijyi ikagera no mu byaro
nibyo ngira ngo nababi n'abashinzwe gutegura ino mikino gahunda yabo ni ugusakaza uyu mukino ukagera hirya no hino hashoboka gusa nanone icyo gihe bisaba nanone n'ibikorwa remezo bihagije urumva irushanwa nk'iringi rwo kwiga nk'uru nguru rigomba nibura kujya ahantu hari ibibuga byiza ariko none ngarutse inyuma gatoya mu kiganiro twagiranye mwanabyumvise mu magambo ya nyirubwite ariwe Desire Mugwiza uyobora federasiyo y'umukino wa basketball mu Rwanda yaravuze ati twebwe kugira amahirwe yo kwakira irushanwa nk'iringiri bidutera akanyabugabo tukabona n'abafatanyabikorwa twereka ibyo dukeneye cyane cyane ubwo nibirebana n'ibikorwa remezo by'ibibuga bakadufasha kubaka ibibuga yagiye avuga ibibuga bigeze kuri bitandatu bimaze gutahwa muri iyi myaka itarenze n'ibiri bivuze ko niba baratangira i Kigali ubwo ndakurenda kotinga cyangwa se ndavuga mu magambo y'ibyo twashoboye kuganira ku munsi w'ejo avuga ati twatangira i Kigali twubaka ibibuga byiza mu mbabarire ati ejo bundi tuzimuka tujye mu ntara ejo bundi tujye mu zindi kandi noneho ibikorwa remezo ni kimwe ariko noneho nicyo bita detection de talent cyangwa se gushakisha impano zifite zishobora kuba zakwiyambazwa zifite amahirwe yo kuzakina basketball no kuvuga ngo rero ngo mu byo bashinzwe nk'abategura abana cyangwa se abashinzwe development nabo barateganya ko nyuma ya Kigali ari uguhita bareba niba mu ntara nabwo batakwambuka ngo bare abana bafite impano ndetse banabubakire ibibuga wenda bitari ku rwego rushamaje nk'urungu rw'i Kigali ariko noneho basketball ihinduka umuco nk'uko ugira icyo ukavuga uti muri Brazil usanga umupira w'amaguru ukinwa mu ntara zose atari ukuvuga ngo ni mu mujyi gusa ugasanga muri karitsiye hirya no hino umupira warabaye nk'umuco ibyo rero ngo biri mu ntego z'icyerekezo kirekire bihaye wari ubikomeje uvuga uti iyo dukomeza dufite umuyobozi kuri telefone wa vice perezida wenda ari kudutanga ibisobanuro birenze ibi ngibi natanga nk'umuntu ubirebera kure ariko ntekereza ko iyo gahunda yo ngo barayifite kandi noneho bakabihuza n'uko irushanwa rya Basketball Africa League hari impact cyangwa se hari uruhare ribigiramo cyane cyane byorohera umuterankunga kuba yavuga ati reka tubakire ibibuga kuko twabonye ko basketball mu Rwanda mwatangiye kugira nk'ari umuco wayo.
Jean Claude Munyandinda muri iki gice gisigaye nagira ngo turebere hamwe uko amakipe ahagaze nyuma y'imikino yo mu matsinda no kuvuga conference ya Sahara na conference ya Nile amakipe abafite amahirwe yo kongera abakinyuma makipe yabo cyangwa se kuba hari abo bakuramo mu makipe rero hari amakipe amwe namwe yagiye yongeramo abakinyi bashya ndetse inirukana abandi ariko kugeza ubu ngubu amakipe ya Ferroviario do Beira na Petro do Luanda niyo makipe yonyine yagumanye abakinyi uko uko bari ubwo bakinaga mu mikino yo mu matsinda. Reka duhere ku ikipe ya Rwanda Energy Group ariyo regio mu Rwanda. Ndebye kuri ku rutonde rw'abakinyi b'iyi kipe hari Adonis Faila, hari Cleveland Thomas Jr, Pichumanga, Delwan Graham, Olivier Shaka, Jean-Jacques Nshobozwa byose n'umukiza, Ntore Habimana, Dieudonné Ndizeye, Pascal Nyonkuru, Jean Umuhoza na Ulrich Chomche, uyu ni umwana wo uturuka mu gihugu cya Kameruni. Hanyuma muri iyi kipe rero bongeyemo umukinyi umwe, uwo ni Alexi Mpoyo. Uyu Alexi Mpoyo si ubwa mbere agiye gukinira ikipe ya Regi mu mikino ya nyuma ya ba.
Nibyo, ni uyu musore w'umunyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bubiri kubera ko afite ababyeyi be, umubyeyi umwe we umwe ni umunyarwanda undi ni uwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu rero Axel Mpoyo ni umukinnyi n'ubundi umwaka ushize yakinaga ikipe ya Rege yari yanaserutse hamwe n'abandi ariko nyuma y'uko sezo yarangiye ni ukuvuga umwaka w'imikino yavuyemo muri Rege bivuga ko agiye gukinira ikipe ya APR Basketball Club ariko ntabwo ariko byagenze kuko nawe ntabwo yimaze n'igihe kuko ahubwo yahise abona andi masezerano n'ikipe yo muri Argentine, amasezerano y'igihe gitoya gusa ikipe iza kumwiyambaza. Mu kiganiro twagiranye ku munsi w'ejo n'umutoza wungirije mu ikipe ya Reg Basketball Club uwo nguwo nta wundi ni Maxime Mwiseneza, yavuze ko uriya mukinnyi bari bamukeneye cyane 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 ku mwanya wa nimero kane uriya bakunda kwita power forward, no kuvuga ngo yarakenewe cyane kubera yuko uburyo nyine yabisobanuragamo nk'umutekinisiye yaratubwiraga ati buriya icyuho cy'uko kuri nimero kane twakinishaga umukinnyi witwa Ndizeye bakunda kwita Gaston, ubundi Ndizeye umwanya we ni nimero gatatu cyangwa se nimero kabiri ari ugasanga barasa nk'aho bamuhengeka noneho yagira n'ikibazo cyo kunanirwa hakiri kare bakavuga bati substitution cyangwa se kuba umuntu nk'ubakinga cyangwa se wamusimbura byagorana ariko aravuga ati buriya ni ikibazo twakemuye kuri nimero kane power forward, aho rero tuvuga ko aho avuga ko Axel Mpoyo ari igisubizo cyane cyane bakavuga ko ari umukinnyi ukoresha n'imbaraga kandi ugira na precision yo guterera kure, akavuga ko rero ari umuntu ushobora kubafasha no ku marobo. Aho rero ngira ngo ni twavuga ko wenda ari umukinnyi uzagira icyo abafasha nk'uko muri staff babivuga, nuwo rero twavuga ubwo rero kubera ko n'ubundi umubare w'abakinnyi uri limite nukua ngo niba yari njiemu rero ngo haruwa sote mwona hundi ni Prince Muhizi. Prince Muhizi we nubundi wona gada kura nuku ikashishwa numukinisi za muka nuko wenda mugira wati bujie kuruhande wenda tuza kumiza bu champion na wenda gira mwona choze ya vigira o chane chane kubi gara gara kurugu yegoro kwa aksen poyo ruri hejuru nuku wale warubi fuze urugoro tonde nilugoro bichite ya ya Reg Basketball Club izakoresha ku munsi w'ejo ihangana n'igihangange National Rally kitikomeye cyane yo mu misiri.
Turakomeza ku yandi makipe ariko reka twakire undi mukunzi w'ijwi rya America Shafi Wirwenez. Urehe. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyangwa no gushima. No gushima. Kijugu sasa kwa sara kesi ndani sora, bikiwa yuko kunhabili ya yuko bintano kwenye jeshi yuko ramjugu sasa, na mahirika na mahirika kuri kwenye kwa bifasha bikuwa basi arigendo kama mbaka kaza wakareva, hivi sasa kujaza wakati na madaziza, kundi kizu kirimo nako haba. Aba masho sanga ba wakina basket wa tarabuzi zungu kasha kuona wa mzira ho baka wana bari proses kora na
Shafindi baza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko yavugaga ko irushanwa ari ryiza ku gihugu no ku mugabane wa Afrika kuko rifasha abakinyi bakizamuka kwigaragaza muri uwo mukino. Jean Claude, tugaruke ku ikipe ya Al Ahly. Ikipe ni kunshuro ya mbere igiye kuza muri irushanwa nako ikinye irushanwa ndetse ni kunshuro ya mbere igiye gukina imikino ya playoffs i Kigali mu Rwanda. Urebye kuri roster yabo abakinyi babiri nibo basha aba barimo Michael Fakwende na Omar Azab, ariko nk'uyu Michael Fakwende ntabwo ari ku nshuro ya mbere agiye gukina iyi mikino ya ball. Nakwibutsa abantu ko uyu ari umunyanigeria ufite ubwenegihugu bwa Amerika, yakiniye ikipe ya Zamalek mu mwaka w'2021 ubwo Zamalek yatwaraga iki gikombe, ndetse akaba nanone agiye kwiyunga n'uwahoze ari umutoza w'iyo kipe ya Zamalek ariwe Augustin Borch. Uyu Michael Fakwende bamwitegeho iki?
Numukinyi ngenderwaho, umukinyi nk'uyu nguyu uwo warigeze gusogongera ku gikombe nk'iki ngiki abaza uburyo igikombe gitwarwa. Uyu rero si byinshi umutoza anamubwira, ahubwo usanga afatanya n'umutoza kugira ngo abwire bagenzi be, ababwira bati ikipe ya Zamalek yadutanze umushi niko twabyita idutwara igikombe. Ubwo rero twayikuyemo muri championnat tukayigizayo, reka twereke ko natwe uburyo yari ikaze natwe dushobora gukara. Aha rero nyine niyo mpamvu bavuga bati champion nyine igikombe cya championnat cyangwa se igikombe runaka ugisaba wigeze kugitwara. Ibyo rero bikaba ari icyo twakwita ko ari boost cyangwa se ari nk'inyongera nziza bongeyemo. Niba rero aje yongera ku bakinyi nk'aba ngabo basanzwe bakomeye barimo nka Michael Thompson, abakinyi barimo uyu nguyu Anwa Omot, uyu nguyu nuwo muri South Sudan cyangwa se Sudan yepfo, ni ikipe ikomeye ndetse ngira ngo nizo ramplasoma cyangwa se n'abo bantu bagiye bongeramo ngira ngo ni nk'akikango bagize ubwo bahuraga n'ikipe Pedro de Rwanda muri Angola yuzuye mbese ku mpande zose. Umukino wahuje abonye ko ari umukino ukomeye cyane waje kurangizwa na diferanse y'inota rimwe gusa, abo bakavuga bati yagukanze ntabwo yaba inturo nk'uko bakunda kubivuga mu Kinyarwanda. Aha rero bakavuga bati reka turebe ko twakongeramo abantu nk'aba, ntabwo tuzagarukira ariko iriya kipe idukubise turi iwacu ntawamenya noneho niduhuririwe abandi uko bizagenda. Aho rero twavuga ko kongera umukinnyi nk'uyu nguyu ari inyongera nziza, ari nabyo bikomeza uyu mukino ikipe ya Rege yakwitegura yagira. Al Ahly babonye ishobora kuzazana indi sura, ariko nanone nk'uko twari twabikomojeho Rege nayo nyine yakoze kuba yashoboye kongeramo nyine kuba umukinnyi umwe yashoboye kongeramo ariwe Poyo Axel. Bivuze ngo izi nyongera zose ku mpande zombi ku makipe azahura ejo bavuga ko ari inyongera z'ingirakamaro. Edi Rwema,
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite Marcel Wirweneza.
Wirweneza, ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
ndashaka kubaza Jean Claude, tubona NBA hirya hariya muri USA ukuntu ikomeye, ariko bigaragara ko na bare uko ugenda bucya igenda itera imbere ikanamenyekana. Nkaba namubaza nk'umusesenguzi cyangwa se ndabijyanye n'imikino, ubona bare mu minsi iri imbere dushobora kubona abashoramari bashoramo imari ku buryo izamuka ikagera ku rwego NBA muri Afurika, tubona amakipe ya umupira w'amaguru ukuntu usanga abantu bayatera inkunga abandi bakaguramo imigabane, ese mubona hano muri basket muri bare muri Afurika mubona hari ikizagenda bigashoboka tukabona abashoramari bashoramo amafaranga ku buryo igenda ikamenyekana ikaba mu ruhando mpuzamahanga ku buryo batangira kujya barashakirana ahubwo n'ama ekipe tuzi nka za Los Angeles yari hirya muri Amerika?
Urakoze cyane Marcel. Gusa icyo nakongeraho nuko muri abo bashoramari hari benshi cyane bamaze kugaragaza ubushake bwo gushora imari muri rushanwa, muri bo hakaba harimo na nuwahoze ayobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Barack Obama. Ariko Jean Claude, magambo make cyane ukurikije amakuru wumva ku bijyanye n'ishoramari muri rushanwa.
Nibyo, arakoze umukunzi wacu abaza ati se hari igihe mubona bare nayo izagera ku rwego rwo hejuru kubirebana n'abafatanyabikorwa n'abashoramari? Ntekereza ko byo birigaragaza, gusa nanone ikindi namwibutsa nuko nyine bare ni igitekerezo cyangwa se ni umushinga washibutse kuri NBA, n'ubundi ni NBA niwe twavuga ko ari nkawe nyiri umushinga. NBA hari urwego basketball igezeho rwo hejuru cyane muri Amerika, ni ukuvuga ngo rero baravuze bati mu rwego rwo kwagura imbibi ngo tugire no hirya no hino, reka dushake n'ishami rya Afurika. Birumvikana nyine ko urutugu rutakura ngo rusunde ijosi, ariko nyine icyizere nuko nk'uko muri Amerika byagenze neza biturutse kuri NBA, NBA ikagira igitekerezo cyo kwagura yagurira muri Afurika. Ntekereza ko urwego ruzagenda ruzamuka, ariko ntabwo rwazamuka ngo rusumbe nyine NBA nyirizina, kuko ishami ni gake cyane, ishami risumba original cyangwa se igicumbi nyirizina. Ariko urebye aho bigeze nyuma y'imyaka itatu, ubona ko ari umushinga uri kugenda utera imbere ndetse ku buryo bwihuse. Edi,
urakoze cyane Jean Claude Munyandinda. Tugaruke nanone ku ikipe ya Abidjan Basketball Club. Ni ikipe itozwa n'umunya Australia kazi Liz Mills. Liz Mills umaze kuza muri rushanwa igiye kuba inshuro ye ya gatatu. Jean Claude Munyandinda, igishya kigiye kugaragara muri ikipe ya ABC Fighters nuko baje i Kigali nta munyamahanga bafite, ikipe yose igizwe n'abanyafurika. Kuvuga abanyamahanga nshatse kuvuga abakinnyi batarabo ku mugabane wa Afurika. Aha nakwibutsa ko yamaze kongera mu ikipe ye abakinnyi nka Omar Abada. Uyu ni umukinnyi wamenyekanye cyane mu ikipe ya US Monastir. Hari Tyler Ogwai ni umunyakenya, hanyuma na Usman Drame. Uyu nguyu akaba nawe yarakinnye ikipe ya Aisale ubwo yatozwaga na Liz Mills. Abo birukanye ni Abanyamerika Don Alex Robinson Jr., Chris Obekpere na Chodie Bile. Ikipe Liz Mills akoza agashya kuzana ikipe igizwe n'Abanyafurika gusa, kandi kubazanyemo abakinnyi nka Abada wakinnye muri US Monastir, yatwaye igikombe, yagiye muri finali ku nshuro ya mbere. Ikipe izabitoroshye,
ikipe izabitoroshye ubikomojeho, ni ukuvuga ngo irushanwa nk'iri ngiri riba ryiza mu rwego rwa conference ubundi bari nk'umwiteguro mwiza cyangwa se exercice nziza yo kureba uti aba bakinnyi ko nabifashishije na tiki kabibonetse yo kugera kuri finale, ese bazaberekeza bashobore kusyaho no kuri finale. Ni abatoza rero nk'abo ngabo nyine batashibikanya cyangwa se badasita cyangwa se batari abanyabwoba, hita reba bakavuga ati iyi ntwaro yaba byiza nyisimbuje mu buryo bunihuse kugira ngo nibura izagire ikifasha. Ubwo rero wari ubikomojeho ko ABC Fighters n'umutoza wayo Mills bavuze bati reka tugire abo dushyira ku ruhande twifashishe abafite inkomoko muri Afurika, ariko nk'uko wari ubikomojeho Omar Abada ari mu bakinnyi batwaye igikombe cya mbere cya bar ntabwo yari ntabwo atwaje igikombe cy'ambere cy'abari ko yari muri RS Monastir ariko cyo nagarukaho nuko ari mu bakinnyi bageze muri 4 icyo gihe batora icyo bita batora icyo bita le 5 majeur cyangwa se batanu birushanwa uyu nguyu nawe rero yari arimo nk'umumeneri yakinaga RS Monastir muri Tunisia yego nta gikombe batwaye nkuko narimbi komoje kuko batsinze na Zamalek ariko muri batatu b'icyo gihe barimo nyine Omar Abada wari umumeneri akaba witwa Wayer Araki nawe barakinanaga kuri nimero kabiri akaba ndetse n'uwitwa Makrem Ben Romdan bari batatu bafashwe nk'aba muri le 5 majeur cyangwa se muri batanu b'ikipe birushanwa beza batatu bari bara ikipe ya RS Monastir abandi babiri aribo Walter Hodge wabaye na MVP icyo gihe yari muri Zamalek ndetse n'umugenzi we Anas Mahmoud urumva ko n'umukinnyi mbese niwe yarashoboye kuboneka muri batanu beza b'icyo gihe n'umukinnyi mwiza Omar Abada umumeneri mwiza gusa wenda nyuma y'imyaka ibiri muri basket ahinduka byinshi wasanga wenda atakiri kuri urwo rwego ariko buriya hari impamvu umutoza yamuhisemo bivuze ngo rero ABC Fighters nayo niyo kwitega ntibayite ko ari agafuka ivugwa rimwe nayo ishobora gukora ibitangaza
kuri telefoni dufite Inosa wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
jewe ndi mu Burundi mu ntara ya Ngozi kose mwumva
ikibazo icyumviro
gena gomba mbaze ki iyo ubwo twumvise izo kipe zo muri Afrika twosaba by'ukuri yuko abatoza bagoze batura abatoza bafite mu buhanga nkaho ba muri Amerika muri NBA bafite imbere cyane akaba ariko niyo buza kudufasha ino ko muri Afrika niyo kipe ya lege yo mu Rwanda ni ukuri mvise bakinnyi beza kandi n'abakinnyi afite experience nini ukuri bozana umutoza mwiza afite experience nini kurusha uwo ahari nicyo nagoma intererano
urakoze cyane kuri iyo ntererano yawe Jean Claude Munyandinda tukivuga ku bakinnyi cyane cyane abanyamerika bagiye birukanwa mu makipe bakiniraga hari Terrell Stoglin uyu yakiniraga ikipe ya AS Douan no mukinyi witwaye neza mwirushanwa rya mbere rya bal yabereye ikigali mu Rwanda mu mikino ya yo matsinda ntabwo yagaragaye na gato akaba yasimbujwe abakinyi barimo Adama Diakite na Papa Maguedio uyu Adama Diakite umuntu yakwibutsa ko yakiniye ikipe ya Dakar University Club Uni Duke uyu nguyu we cyane cyane kubona umukinnyi nka Stoglin atazagaragara muri iyi mikino byo urabivuga hehe
aho ngaho byatanje kwigaragaza kuri Stoglin muri aya marushanwa yo muri conference ya Sahara ngirango n'ubundi yakoreshejwe nk'imikino nk'ibiri yonyine ku buryo urwego rwe byagiye bigaragara ko ruri hasi ku buryo bahise banamusimbura ntekereza ko n'umuntu usesengura cyangwa se ureba ibimenyetso by'ibihe yabonaga ko uyu muntu atapfa gukomeza gusa ntajya naratekereza nti ashobora kuba wenda afite ikindi kibazo cy'uburwayi ariko urebye performance mu kibuga byagaragara ko ari hasi ahubwo icyo gihe umuntu wari inyenyeri muri ikipe ni Chris Crawford nawe wigeze gukina RS Monastir ndetse akanakina n'ikipe ya Slack nawe ni umuntu umenyereye imikino ya bar bavuga ko ariwe nkingi kandi koko yaranabafashije barinda begukana umwanya mwiza wa kabiri aha rero Stoglin biratunguranye bitunguranye uburyo yakinaraga ikipe ya AS Sahara muri Maroc akitwara neza yigeze no kubata rokoro cyangwa se guca agahigo mu bantu basize amanota menshi mu kino umwe ariko nyine nk'uko dukunda kubivuga nta gahora gahanze kuba bamwigijeho rero bakamusimbuza Pap Miguel Diop ndetse n'uwitwa Ahmed Cheikh Camara nawe agasimbuzwa Adama Diakite twavuga ko nayo ni mu rwego nyine twatangiye dukomoza ubwo nyine ni uguhora umuntu avugurura buriya ikipe nyine ni nko gutoranya imyenda umuntu yambara hari igihugu ati n'umwera ntabwo gifitinga neza ukaba wafata undi ngira ngo ni kimwe nyine mu bizatuma irushanwa rishobora kugira agaciro nayo difference cyangwa se uko iyo ubwo budasa bukagaragara hagati y'i phase finale ndetse n'imikino muri conference
abandi bakinyi basha aya makipe umunani yagiye yiyambaza twavuga nk'ikipe ya Cape Town Tigers yakuyemo uwitwa Joshua Hall ikamusimbuza Marvin Smith Jr hanyuma Al Ahly byo narinayivuze Jean Claude kubijyanye n'ubusesenguzi burambuye kuri iyi mikino tuzavugarukaho ku mukino wejo ubwo tuzatangira ikiganiro kidasanzwe kuri iyi mikino ya Basketball Africa League guhera isa moya z'i Kigali mu Rwanda ubwo ikipe ya Regio mu Rwanda izaba ikina na Al Ahly yo muri Misri nagira ngo ngushimire cyane kandi duteguza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ejo tuzaba turi kumwe ugira umunsi mwiza Jean Claude Munyandere
murakoze namwe ubugire byiza Eddie
nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wari uhagarariye ikiganiro muri studio ya karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Eddie Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.